chikunta Atembu ya ganze kunta Ibya simpuli rangabi tamye
Why life is way bad Peace mark
chikunta Atembu ya ganze kunta Ibya simpuli rangabi tamye Why life is bad
Uyanza labo na mrebo wange buwa mfaku Uzimu wangu kumiza baba tamu faku tia mfaku Polisi batu wale mofa na jibu na mbansu ilejo Kulidida mofa na jaji kulidobu sete ya abu yao Uyewa, sulewa, tandikile wabla mnebuza Na kumazika tibiata sano kulelolu za atikuwa namba Mkuzunga zunga mumi kutuwe na chibubo ye na pubutukira Okumanena kuyangeni envire wange na pamba na nensi Baganda bange bali bakungudo ni mketo yetu wa suranga Chobu gaiga, tuwali nanga ubula mobo betuwe simisanga Talata mwipe magezi kukola ino batu no manga Okola chiyo, sobola chibu jama bobu tuwala wani Sala naka na kusaba chibumba mpeyo ubula mobo bundi Tuwala ye wamu tuwala ino kwange ye wamu izeyo Kubese fundiriza warale mfugiro kusi Tana geyena, zira masanu genjibo na muu
Enda chikunta Atembu ya ganze kunta yeah. Ebe nsimpuli rangabita me Why life is hurt Enda chikunta Atembu ya ganze kunta yeah. Ebe nsimpuli rangabita me Why life is hurt
Setumye mundolo dange dogo za vyancho Ula mwagwa funza ndi mkasonda zira na chancho Nabi kuma iso mungwa nage chitanga ala cheseno Ya unanga baba ni mama zote ya funda maziga Nikuire waka ijikange bone njebali ya mpeo ya kunda Bande kilo blambweseno bunigo kama
Ebe nsimpuli rangabi ntame Why life is hard Atinda kukwe tunu machimu Nichokule ande tulia na chimu Unobola muwetu itamundo Chinda metuliko Why why Insine kufuki okusino Why life is so hard Why life is hard Oh no Yeah Yeah La 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 la
Toto analia dada jucha kuamua na mateso alopitia mfanya shindwe kupumua homola Tuwepushe na majanga hii dunia chafu chunga sana usichafuke Wangapi ya wapo natamani wafufuke Uyu kafareo na jana ndo chanzo cha jana kilichofanya baba na mama onekana na mana Leo hii dunia kila ka mungu kashatu palaka Chamsingi tuombe baraka njizi ya jipigana mawaja kila aina tena ya sio ya mana Oh Tushike mkono situtupe Bila we ni kama jicho kavu bila cop way back
Enda chikunta Atembu ya ganze kunta yeah. Ebe nsimpuli rangabi ntame Why life is hard Enda chikunta
Why life is hard Yeah Necho chene Chimi MC Way back Peace mark yeah.